Bye.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Oh yeah.
Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Kama jari, mie kwako nyanga nyanga. Uwadali utafanya nilie wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja.
Nikamate, 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 kamate ya simbu wake. Baby let me be romantic. Hatuja, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo teacher. Mambo choro choro, mama bonita, bure mbomororo. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Kama ajali, mie, kwako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja.
Oh baby, njoo, 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 kulosa. Oh, 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 baby, come, 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 kulosa. Oh, oh, oh,
kwani umeumbwa kwa udongo ama umefinyangwa kama dongo? Baby, kwani umenipiga zongo wala?
Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja.
Kama ajali, mie kwako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby, nakuja.
Kama ajali, mie kwako nyanga nyanga. Uodali utafanya nilie wakini nyanga.
Download it from ilovezedmusic.com.